dusangire ijambo.
Ndabasohoje abakunzi b'ikiganiro dusangire ijambo, muri kumwe nanjye Etienne Karekezi hano i Washington. Hashize ibyumweru bitatu umunsi ku wundi umwami w'u Rwanda Kigeli wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa atanze. Umwami Kigeli wa gatanu yatanze tariki 16 z'ukwezi kwa 10 gushize ari na muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hano hafi mu gihe wa Washington DC muri Leta ya Virginia. Yari afite imyaka 80 y'amavuko. Kuva umwami atanze ariko hari ibibazo byinshi bigikurikiranye. Hari abagira bati ko yatanze yahaye indi. Ese niba yaratanze umugogo we uzatabarizwa he? Ijwi ry'Amerika rimaze iminsi rikurikirana rishakisha ibisubizo. Cyokora ibisubizo kugeza ubu byabaye bike. Ejo bundi kwa kabiri nibwo twabashije kuvugana n'uwahoze ni umuvugizi ni nawe kandi mujyanama mukuru w'umwami Bwana Boniface Benzinge, ni nawe kandi kuva umwami yaho ngo Rwanda yakomeje kwita ku mibereho y'umwami ya buri munsi umunsi ku wundi mu myaka irenga 55 umwami w'u Rwanda yaramaze mu buhungiro. Kuri mikro ya mugenzi wacu Thomas Kamirindi, Bwana Boniface Benzinge yasobanuye aho ibijyanye no gutabarizwa umwami bigeze.
Turacyari muri process zimwe ntibirarangira, ariko kuwa gatandatu ushize niho habonetse umwanya wo kugira ngo bashaka kugusezeraho baze kumureba muri funeral home ya Vienna kuza mutabaza. Ntituravyemeza neza igihe. Ejo habaye misa nanone muri Saint Athanasius ahantu yajya agasengera, basoma misa mu Kilatini nk'uko babigiraga mu Rwanda, ni nacyo cyatumye bahakunda. Akaba yarabaye muri iyo kiliziya imyaka 25. Misa yasomwe n'abapadiri batatu kandi misa nkuru bamusezeraho. Haje n'abakristu benshi basenganaga nawe kuko n'abantu bari barabaye inshuti. Kuwa gatandatu utaha itariki 5 nanone niwo munsi wa nyuma wo kumusezeraho. Abatigeze baza bashobora kuzaza kumusezeraho kuri uwo munsi.
Abo bapadiri basomye misa mu Kilatini hari abaturutse mu Rwanda bari barimo?
Oya, na bintu uko ari batatu ni n'abazungu. Ariko hari undi musenyeri wo mu Rwanda w'i Kabgayi wari waraje, yari ahari nawe muri iyo misa. Ndetse na pastore Ezra Mpyisi nawe wari waraje avuye mu Rwanda nawe yari ahari, baje kumusezeraho.
Ubu rero mwavuze yuko gutabariza umugogo w'umwami mutarafata icyemezo, muri mu mishyikirano se na Leta y'u Rwanda kugira ngo mufatanye noneho mumenye uko umugogo w'umwami uzatabarizwa naho uzatabarizwa?
Ntituremeza neza aho uzatabarizwa, ariko ubwacu twebwe kutabarizwa mu Rwanda ntabwo tuzabikora naho baba babishaka. Ariko igihe nkuri nkangiye nk'umuvugizi w'umwami nabasobanuriye ko ngomba gukurikiza icyifuzo yavuze kiriho kandi gikwiriye kubahirizwa kandi no mu muco no mu mategeko ndetse ya Leta, kugira ngo icyo iryo ijambo rya nyuma ry'umuntu bakurikiza ikintu yivugiye ubwe. Naho ibyifuzo bazana ubu ngubu ntabwo twabifata ngo tubinyuranye n'igitekerezo yari afite. Ndabona icyo gitekerezo cyo kugira ngo tujye kumushyingura mu Rwanda nibwira ko kitariho rwose.
Yaba yarabasobanuriye impamvu atifuza ko umugogo we ujya mu Rwanda?
Ibyo babigize kenshi bashatse. Kagame akiri vice president niwe waje kumusaba kugira ngo atahe, ariko akavuga ngo akwiriye gutaha ngo nk'abandi Banyarwanda. Ibyo yarabisobanuye kandi yanabibwiye Kagame ubwo ati icya mbere binyuranije na constitution y'Ababirigi babasigiye kandi ariyo mukigenderaho, ntabwo yigeze igira amendment kuko muri iyo constitution yacaga umwami igaca n'umwami Kigeli wa gatanu. Ati sinshobora kuza ngo nkore binyuranye na constitution y'igihugu. Ati icyo gihe baba bafite uburenganzira bwo kunkoraho icyo bashaka cyose kuko nabanyuranije n'umuco na constitution mugenderaho. Yamubwiye impamvu ze zose ndetse n'ibaruwa harimo ingingo nyinshi zose ntacyo bakurikije. Agiye ahubwo yaravuze ngo umwami Kigeli wa gatanu yaze gutaha ngo kereka abonye red carpet binyuranye n'amagambo twari twavuganye.
None rero
bakomeje no kongera kohereza ambasaderi nk'inshuro zindi zigeze kuri eshatu, ariko iteka bakazana igitekerezo gishya.
Chancellor w'umwami ukaba n'umuvugizi w'umwami Benzinge Boniface, ndabashimiye.
Murakoze nawe kubimbaza.
Nyuma yaho hariko ejo bundi kuwa kane abagize umuryango w'umwami bahuriye inaha muri Amerika basohora itangazo rivuga ko umugogo w'umwami uzatabarizwa mu Rwanda imwima ya Nyanza aho yimikiwe muri 59. Iryo tangazo rivuga ko itariki n'imihango byo kumusezeraho bwa nyuma bizamenyekana mu minsi iri imbere. Abashyize umukono kuri iri tangazo ryandikiwe hano i Washington DC ni abitwa Specioza Mukabayojo, mushiki w'umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa, na Christine Mukabayojo, Kigeli abereye se wabo. Naho ejo bundi kuwa kane nanone mugenzi wacu Thomas Kamirindi mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi ry'Amerika yatumiye umwe mu bantu bazwi mu mateka y'ibwami cyane no ku mwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Uwo mushyitsi ni Claude François Rukeba. Mu kiganiro cy'uyu mwanya ndabagezaho iby'ingenzi baganiye muri icyo kiganiro. Thomas, mikro ni yawe.
Umwami Kigeli wa gatanu Jean-Baptiste Ndahindurwa yaratanze, ese azasimburwa? Niba azasimburwa ni gute nandi? Mu mategeko n'umuco w'ubwami bw'u Rwanda, umurambo w'umwami utanze ntushobora gushyingurwa umusimbura ataramenyekana. Niko byagenze nyuma y'itanga ry'umwami Mutara Karoli Rudahigwa. Rudahigwa nta mwana yasize, nk'uko byanditswe na Padiri Alexis Kagame mu gihe umurambo wa Rudahigwa wari ugiye gushyingurwa imwima hariya rero i Nyanza ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa karindwi mu 1959. Rukeba François wahoze ari sous-chef akaba no mu nkoramutima z'umwami yatunguye bose yiha ijambo asobanura umuco. Noneho ati, jewe nivuganiye n'umwami Yuhi Musinga mbere y'uko atanga, ambwira umwe mu bahungu be uzasimbura Mutara Rudahigwa. Mutara Rudahigwa nyine aramutse atagize umwana nk'uko ise Yuhi Musinga yabiteganyaga nawe yabikekaga. Nuko rero Rukeba François abwira umwe mu bakomoka kubiru bari bahisemo Kayumba ati, tangaza izina ry'umwami mushya Jean-Baptiste Ndahindurwa wafashe rero izina ry'ubwami rya Kigeli wa gatanu witabye Imana ejo bundi. Ubu rero hateganijwe iki? Turetse ibyo, amategeko nshinga y'u Rwanda ya mbere y'ibihumbi 2003 yacaga ubwami n'umwami Kigeli wa gatanu. Mu rwego rw'amategeko se naho byifashe bite? Nk'uko rero nababwiye umuryango wa Rukeba François wabanye n'umwami kuva kuri Musinga, niyo mpamvu twatumiye umuhungu we baritiranwa Rukeba François. Rukeba François muto nimba ariko twabivuga kugira ngo dutandukanye papa n'umuhungu. Rukeba muto nawe ubwe yari umujyanama wihariye w'umwami Kigeli wa gatanu, barabanye cyane. Simbatindiye rero mureke mbazanire umushyitsi. Francisco Rukeba muraho, murakomeye?
Turakomeye. Mbere na mbere nagira ngo mushore gato.
Yego.
Nitwa kandi na Claude Francisco Rukeba.
Ye.
Ni Claude Rukeba.
Claude Rukeba, Claude Francisco Rukeba. Ye. Nuko ndabashimiye rero iki kiganiro muduhaye kugira ngo mudusobanure utuntu tumwe na tumwe, kubera ko nabonye ntabwo ari jyenyine, twabonye byarateye amatsiko abantu benshi. Ndabashimiye cyane. None se umwami azasimburwa?
Mbanje kubashimira kubona mwitaye kuri iki kibazo cy'ubwami mu Rwanda. Nitanga rye nk'uko mbajije niko ko azasimburwa, kuko yasize avuze uzamusimbura mu 2006 yaramutanze. Yashobora kuba yaramuhaye, yarabivuje mu bantu abiha abantu babiri cyangwa batatu. Ubundi nk'uko bigenda mu by'ubwami, iyo bashyize bavuje umuntu ntibabibwira umuntu umwe. Uzi ko mu gihe cy'abiru bavuga ko abiru aribo babaga bafite iryo banga, ariko umwami yabaga yifitiye umwe w'umwihariko yabwiraga mu gihe habaye nk'amananiza. Niko rero byagenze, na n'ubu niko byagenze mu gihe cya Rudahirwa atanga, na n'ubu mu gihe cya Kigeli wa gatanu.
none se dukurikije noneho rire by'amategeko ya Repubulika yaje ashyiraho agaca ubwami mu Rwanda ndetse by'umwihariko agaca n'umwami Kigeli ubwe, ubu ngubu umwami twamushyira mu ruhe rwego, ese umwami utaganje aba ari umwami gute, aba ari umwami wande, ese ubwo aba ari umwami koko?
Ugiye neza kubaza icyo kibazo. Mukuri nkanjye uko mbibona mu gihe tugezemo no mu gihe ukurikije ibyuvuje mu mateka y'u Rwanda n'amateka ya constitution yagiye ahinduka, umwami wo mu Rwanda ni ikimenyetso cy'umuco w'u Rwanda. Umwami agomba kuba umwami w'umuco. Rero ibyo ntabwo twavuga ngo ukurikije itegeko yuko bamuciye itegeko rirahari. Nanjye ku bwanjye nakwifuriza yuko ubwami mu Rwanda buba ubwami bw'umuco, ubwami butajya budafite icyo bihuriye n'ibya politiki.
Ni ukuvuga mbese umwami udategeka, umwami utaganje?
Yego.
Ubwo se dufatiye aho ngaho, yabgira uruhe ruhare mu byubahiro mu mitungire yatungwa na leta se
mbese yego mu mitungire mu ruhare rwa leta? Ibyo ni ibintu byagombye kuganirirwaho kuko niyumvisha yuko nta mpungenge zahaba zihari mu gihe bigaragaje yuko umwami ari umwami w'umuco n'ubundi buri gihugu kigira umuco. Kandi byongeye ku Rwanda rwari rufite umuco kuva kera n'abakoloni baza byarabatangaje mu mateka, kubona ibihugu byo muri Afurika bagasanga igihugu cyari gifite imitegekere igaragara. Ku buryo rero ntabwo ubwami twavuga yuko ari ikintu umuntu yagomba kugura mu Rwanda cyangwa umuntu yagombye gutinya, ari na leta iriho nibwira ko bisobanukiye neza yagombye gutinya ubwami. Yego, hari abakoresha ubwami mu buryo bwa politiki bafite ntuje icyo bagendereye. Ibyo umwami yagombye kwitandukanya buri kintu cyose gishaka kumuvanga mu bintu bya politiki, ibintu by'ubutegetsi byo mbese kikaba ikintu kimenyetso cy'umuco w'igihugu. Ari abanyarwanda bose ntabwo babyanga, ari na leta ntiyabyanga.
Ariko rero abantu none se mu mitwe y'abantu bagize gutya batireka tuyoboke umwami nk'uko byagenze abazungu bamaze gukuraho umwami Musinga noneho bamucirika Membe. Abaturage aho kuyoboka Mutara Rudahigwa bakomeza kuyoboka Musinga, abazungu bibananiye bati none reka tumuce tumujyane Imoba muri Katanga muri Kongo. Ubwo se n'ubu ngubu umwami yego mwifuza ko yaba umwami w'umuco, yego aratashye, hanyuma abaturage mu mitwe bakaba ariwe biyobokera ubwo leta ntiyagira ibibazo?
Aho bituruka byose rero burya bituruka ku banyapolitiki no kuri nakwita Royal Court, Conseil y'umwami, abajyamana b'umwami n'umwami ubwe. Bo bashwe gutanga igitekerezo, bakatanga icyo bagendereye, bagatanga mbese bakabwira abaturage b'Abanyarwanda na leta icyo bagendereye n'icyo ari cyo ubwami. Ntabwo nuyumvisha ukuntu abaturage bahaguruka bakanyura kuri iryo jambo bagakora ibindi, kandi umwami yagaragaje we imitegekere ye.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, ikiganiro muri Isanga. Umushyitsi mukuru ni Rukeba Claude François, wabaye umujyanama wihariye w'umwami Kigeli wa gatanu Jean-Baptiste Ndahindurwa, uherutse rero kwitaba Imana. Claude we, ubu rero nyine nk'uko musanzwe mubizi niko nibwira, iki kiganiro ubundi ni icy'abantu bakunda Ijwi rya Amerika none mukiganirira baba bafite amatsiko. Kuri telefone dufite Gilbert. Gilbert, wiriwe neza?
Nagize wiriwe Thomas Kamirinde.
Harakabazo ufite se?
Ego, nagera mu ndabukiriza umutumire.
Yego, arakumva. Noneho duhamagare na Nitunga umushyitsi Rukeba Claude François abasubirize rimwe mbere yuko dufata abandi. Nitunga wiriwe?
Yewe mwiriwe neza Thomas family yindi.
Akabazo kawe?
Akabazo nasaka bano mu ndamukiriza umutumire.
Kuri telefone dufite na Christophe. Christophe wiriwe?
Yewe neza Thomas.
Akabazo kawe?
Yabugaye ko uza mwami. Yohani Kiguru uza yakiriye mu mahanga ashaka kumuzana ngo bamuhande mu Rwanda. Reka y'u Rwanda rizya yoba ibifata gute yoba nzemera.
Ye, Christophe urakoze.
Murakoze nawe cyangwa ndamukiriza gare ndibo.
Ye, barakumva. Niko se Rukeba, uyu Christophe arabaza ni uko Leta y'u Rwanda ifata iki kibazo cyo kujya gutabariza umugogo w'umwami mu Rwanda.
Ni kibazo abaza uko Leta iriho ibifata. Leta iriho amakuru dufite nuko yo itabyanze ahubwo inabishyigikiye ko bishobotse byabana byiza ko bazanye umugogo we mu Rwanda. Gikaba ndetse nk'ikimenyetso yuko ari yabaye umwe mu bategetsi b'u Rwanda kandi bakaba bazi ko yari afite uruhare mu muco w'u Rwanda.
Uko niko Leta y'u Rwanda mbese nicyo gitekerezo cy'u Rwanda cya Leta y'u Rwanda
nicyo niko tubyumva.
None se ubwo ngubwo muza muri mu mishyikirano na Leta y'u Rwanda nyine kugira ngo mumenye uko bizarangira?
Yego, ubu hariho abakozi umuryango w'umwami bari mu Rwanda bakoze akanama boherezana n'abayobora bamwe baraje no barimo Pasteur Mpyisi baza no kubonana n'abamuryango w'umwami baba mu mahanga baturutse hirya no hino ari Burayi ari nawe muri Amerika bari na muri Norvege ibintu nk'ibyo bo nibo bari mu nama y'icyagombye gukorwa. Ku giti cyanjye ndabikurikira umwe mu bajyanama b'umwihariko b'umwami. Ntabwo ndi muri ako kanama gusaba ndabimenya barabimbwira uko bigenda. Kugera ubu nta cyemezo cyafatwa. Harimo nyine abanga yuko yaba mushingura mu Rwanda abandi bakavuga ati agomba kuba mu mahanga nk'uko mwumvise umujyanama we mukuru Boniface Benjingi yavuze ati n'ubundi umwami yashyize avuze yuko atazamushingura mu Rwanda ariko ibyo ngibyo ntabwo yashoboye gutanga ikimenyetso yavuze gusa akurikije amategeko akurikije ibyo umwami yagendaga avuga n'amakipe yabaga hagati ya Leta n'umwami ndetse mu rwego rwa politiki. Ariko ibyo ntabwo bifite ishingiro. Nuko tuzi neza yuko harimo abifuza yuko bamushingura hanze y'igihugu hakaba n'abandi bifuza ko bibera mu Rwanda.
Kuba imishyikiranira cyakomeza
imishyikirira hari ariko ku giti cyanjye nibwira ko nteje kumva umuryango icyo uvuga. Ariko mu kuri ndasaba yuko abanyarwanda birinda cyane ari n'umuryango w'umwami nari n'abajyanama birinda gukorera igitekerezo bitwajije politiki bakore ikintu bakurikije intego y'abanyarwanda n'u Rwanda. Niho bigomba kugana. Hanyuma bagakora imihango yose igaragara bitarinze gushyira ubwami mu ruhande rumwe rw'abarwanya Leta kandi bitagombye kuba byo. Umwami ni umwami w'abanyarwanda bose, ni umwami w'umuco. Je ni kombi fatwa.
Kuri telefone dufite na Sami na Viki. Sami, wiriwe neza? Akabazo kawe?
Nagira ngo mubate uwo mutumire. Nibwo umwami
yoba atanze yoba yari yakize genyu do mutsubirira imba yari yumvamwo ko akeneye ko mu bahungu biwe mu bana sise ko aho bunyinde musubira kugira ngo bwami ko mu Rwanda
ye
ubuce guhera
ye sami sami
namaze ko mutsubira atatu ba yuko yoba yakize ara mugenye uzo chamusubira mu niyo ntere y'ubwami
ye icyo nahita nkubwira nuko gusa umwami atanze nta mwana uzwi asize ariko uko twari mu kigando tugitangira umutumira yari yasobanuye neza ko umwami mu 2026 yavuze uza musimbura kandi abibwira abantu barenze babiri ariko rero umutumira ashobora kuguha ibindi bisobanuro buretse mukanya tubanze duha yego
arakandi kabacyo gatonye nagira nongere ko ko numvise mu message bavuga ko yagiye mu mahanga muri Amerika ari guhunga agira mbaze yuko nkumbura abanyagihugu b'abanyarwanda bo babari basanzwe bamwiyumvamwo ko ari umwami nawe nk'ukuntu yabibona akamaro ko kwitwa umwami yabibonamwo ko nkumbure umwami mu Rwanda bakimuha ikibanza yarakwiye ko atari umwami gusa Filipina ko bari umwami abanyarwanda bose basanzwe bemera mbere n'ubutegetsi
urakoze Sami.
Yego.
Duhamagare na Vicky noneho rero Rukeba Claude François wasubirize rimwe. Vicky wiriwe?
Wiriwe neza.
Akabazo kawe?
Nashaka kubaza hariho mbabarije bya niko hari umuriro ashobora kumusubirira numvise la réponse ariko nashaka kubaza yuko nimba yari afise uyu mwami ikintu yoba umwanya yamaze atwara numvise ko yamaze umwanya mutoya esiko yoba hariho ine ikintu coba bamwibukira ko yoba yarakoze cyangwa yaravuze en tant que roi umwanya muto yamaze hanyuma ikindi naco mu Rwanda yoba yarasize yoba hari ibintu byitirirwa donc ibintu bibiye materiel cyangwa ikintu kiba kiri kizwi n'abantu ko coba cyitirirwa umwami kimwe naco tube wacu personnellement yumva gute yumva yuko uyu mwami yoshingwa mu Rwanda canke hanze nakumva ari umukonseye wiwe avyumvamo gute kumva twumvise yuko batugira amanegociation na gouvernement du Rwanda eske iboba wewe personnelle mayumba yoshirwa hehe
ye urakoze Vicky
nimba ari umukotse wewe nuko bo baravugana byinshi wewe ayibona gute eske ayo mapropale yo abona gute zizubona zizoshika kuri rezidenti nziza kuko niba ari umwami nayo bakonsisimenti atabagitwara arafite izina yasize mu Rwanda
ye Vicky urakoze Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Rukeba uyu rero Sami afite ikibazo ku muntu uzasimbura umwami hari ibisobanuro bindi mwamuha
muri iyi ntabyo twamuha ushyibye bushako icyagoma kumenya nuko mbere yuko bashingura umwami uja mushimbura ari bwo agomba kumenyekana ntabwo rero yavugwa muri iki gihe kitaragera
ariko se ko nta mwana umwami asize nta mwana uzwi ubwo byo bizagenda gute yego ntabwo dushaka ntabwo muri uyu mwanya muvuze ko mutatangaza izina rye ariko se bizagenda gute ku mwami nta mwana yarafite
ibyo nibyo kuvuga ko nta mwana yarafite ibyo uruhande rwacu tuje ko haruye yarafite ntabwo twaravuga aho ari ariko arahari ikindi kandi afite na umushiki we bafite icyo bapfana kwa mushinga mbese afite intuje yose yaba mu muryango we babonekamo umwami ubu wamushimbura barahari aho yabakura atari uko wenda umuntu yavuga ngo nta mwana yari afite arahari kandi afite n'abashaje be afite mushiki we niwe uriho mu basigaye
ariko nabo bavindimwe na ndahindurwa nabo baba bari bafite abana
bakiri ni byo mvuga nyene barahari
ye hanyuma Sami arongera akabaza tese ati abanyarwanda biyumvaga mu mwami
yego
Sami yabajije ati abanyarwanda biyumvaga mu mwami
yego abanyarwanda biyumvaga mu mwami nta gukice birangira
Viki nawe rero ati umwami Kigeri wa gatanu yategetse igihe gitoya hari ikintu hari ndibwira ko ari nk'umurage yashatse kuvuga hari ikintu cy'umurage buriya yasize mu rwego rw'ubutegetsi yagize ako gahigato
yego mbo ikintu na kwishimiye kuba mwibukiraho mbese tukineje ko ari mu bantu basabye independence y'igihugu arayirwanira independence muri icyo gihe yaboneka nubwo nyuma yahisahunga ikindi hari n'ingo inyange ngo y'umwamira irahari
hanyuma rero ati ubu ngubu hari ikintu cyitirirwa umwami kigaragara yego muvuzi ingoro ariko rero se hari ikindi kindi kuko n'ingoro y'umwami yari yarubatswe na mukuru we niyo yari kubamo cyangwa yigeze ayibamo
yayibayemo igihe gito
inzu y'ubusore bwe yose iracyariho
inzu y'ubusore bwe yo amakuru na mfite yanyuma yo ntayiriho
noneho rero Viki akongera akabaza tese ati wowe Rukeba Claude François wumva umurambo w'umwami washyingurwa mu Rwanda
byose biraterwa nk'uko navuze kare umuryango w'umwami cyuza kwemeza kandi na leta tukareba ku icyo ukuntu leta yabifata n'icyubahiro yamuha simbona ikibi yibereye mu Rwanda
radio
yifuza ko bitaba ibintu byaba byakoreshwamo politiki ngo nta bikwiye kubera mu Rwanda kubera impamvu za politiki impamvu y'imiti
ijwi rya Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga nyuma y'itanga ry'umwami Kigeri wa gatanu Jean Baptiste Ndahindurwa hazakurikiraho iki nibyo turimo tuganiraho n'umushyitsi mukuru Rukeba Claude François wari umujyanama wihariye w'umwami Kigeri wa gatanu kandi babanye kuva kera cyane kuri telefone dufite na Yosefu wiriwe Yosefu
wiriwe
akabazo kawe
kina girango mumbarizo mutumirwa ni kuvuga ngo umwami wa gatanu umwami w'u Rwanda ibyo yakoreye kuko bitandukanye cyane nyine abantu benshi basa nawe nyine bamubwiraho ibisanzwe none nabandi kwibaza ngo ese yigiranyije abantu bagiriye mu Rwanda umwami Kigeri wenda ni igikorwa runaka yari akoze watumukira wenda abandi banyarwanda abandi bamwe bagiye mu Rwanda nyine iyo bajya bagenda baramukiraho cyane
noneho rero Rukeba nabasubize Joseph
birahari bice ariko byinshi kore ko nk'uko mubije mwese ntabwo yategeke igihe kirekire yarahunze igihe cye kinini cyo kuba yabaye mu mahanga byinshi rero abifite biri mu mahanga nibyo agiye akora byose biri mu mahanga birahari bishobotse bizajya muri mize y'u Rwanda ni byinshi cyane
Rukeba Claude François ndagushimiye cyane rwose byimazeyo nibutse yuko watubwiye yuko umwami mu 2026 yavuze ushobora kuzamusimbura kandi nk'uko umuco n'amategeko y'ubwami biteganya abibwira abantu barenze umwe yabibwiye rero babiri cyangwa batatu urakoze cyane Rukeba
namwe murakoze Kamirindi
ndagushimiye Thomas Kamirindi kuri icyo kiganiro nshimiye kandi umutumire Claude François Rukeba n'abandi bantu bitabira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi mwese kandi aho muri nongeye kubashimira kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese mugire ibihe byiza.